wachonkonkonanga buli sawa nemberanga mpumudde nebas kikyotegeeza ronita don
obupangisa
obupangisa
kibi kigwana wara lumbe lwakirago olusinkesezayo gyenywera olwembeera nandirodi nankeera ngaataabanja bubi nyo pangise nokunjuza dumba etumba lwabanja atamanakire numba abanja rumwe bati naribambura nasunguwara oruji naruwangura nomuwakusenkarira nenkera nakeera eradeka nemesa nobuwara buri tozaranga tochazanga kunjwezange sagara banywi
this house in fragmentary zimbe iyo
obupangisa obupangisa kibi kigwana wara lumbe lwakirago olusinkesezayo gyenywera olwembeera nandirodi nankeera ngaataabanja bubi nyo nyo emizigo egyaffe kwajura endere kuliko kikala kya naibe ekyakuta emmere kitopi kyakuta emmere ekyakuza ensubuka neddeewo beetema embale batopi beetema embale kyawujja mutawure wange ku makya buno kisaba paasi kyo kigorore lusonde riyo naiba wuri mugore ekyaro kiwunye fumbe rwasiise asiika enswa ensenene kusange naryo kasiika asitaga enhafu
We shall not be detained.
Obupangisa, obupangisa. Kibiki gwana wara. Lumbe lwakirago. Olusinkesezayo gyenywera. Olwembeera nandirodi nankeera. Ngaataabanja bubi. Nyo, nyo. Toyi tulinemu yakalina. Akasumizo. Mukole yakalina. Endoriita. Esa waya. Ene yengoye. Ene nzisa. Mukole. Mukole ayombera waya. Mukole ayombera waya. Ene yengoye kiyimba webare kuzimbange nze mpangisa naye siri nze kanevisa pangisa webare kuzimbange nze mpangisa naye siri nze kanesiza pangisa kabito webare kuzimbange nze mpangisa naye siri nze kanecharisa pangisa presenta mwebare kuzimba mayumba nze mpangisa naye siri nze kanebadije bapangisa
opangisa
mbazira webare kuzimbange nze mpangisa naye siri nze kanejunia pangisa
vije apangisa beta kasala
obupangisa
ndausi
obupangisa
mandevo
kibi kigwana wara
kabalaga
lumbe lwakirago
apika
rusi nkesezayo gyenywera olwembeera nandirodi nankeera ngaataabanja bubi nyo nyo
obupangisa
obupangisa
rito jo
kibi kigwana wara
kasuku
lumbe lwakirago olusi nkesezayo gyenywera olwembeera nandirodi nankeera ngaataabanja bubi nyo
mupangisa
yarukompare.